December suka kuwo bonge muhle ngeze lo December siya kuwo ngicela nkosi cela kubenomehluko lo December suka kuwo bonge muhle ngeze lo December siya kuwo ngicela nkosi cela kubenomehluko Danger. Angifune muzo musha. Iyothe ndingifuna lo.
Only one.
Benokthula mndeni yami.
Makubenokthula siyegugula. Ngoba masibambisana siyajabula. Izinto siyalunga. Siyathuthuka. Abantwana bayafunda
But December I'm not home Cause I'm in and out of shows When my son turned 2 years old Catching flights and feeling low Office didn't care or no Still I gotta get the dough I can't stay, I gotta go I can't even take it slow, no Ansathanda ukuphila kanjena We used to solve problems together Ngiphilela wena Mamela Indelendlela Lord I pray keep my family safe hope we all get through this phase man I wish that I could stay I don't think they know my pain they just know I'm getting paid say I'm taken by the fame I'm not home on holidays
yeah Ngiyacela nkosi, cela kubenomehluko. Angifune more danger. Angifune muzo musha. Iyothe ndingifuna yo. Benokthula mndeni wami. Sibanga into engekho, sibanguba. Sexabana sibangimizyoba. Ngayakhanga sibangifi sasebenzelanga babodwa babizi nganqamavezandle munye uthi kusakhonuba nekhangeke nge ngane ziyazwana kodwa antabakhulumisana tu mama nomalume kazi ngikhuluma nawe manje nje yabazwana into engizoyithinile ngoba umalume akasekho emhlabeni Bano songboni sangqadela nkinga ngoba ubana yakaseke mhlabe Nkosi ngicela kuwe December suka kuwo Bengihuhle ngeze Lo December siya kuwo ngiyacela Nkosi cela kubenomehluko Angifune more danger Angifune muzo musha